studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
takirabe hedi be ono jam ono e korka hande alkamisare chapantati go lewru me hitande 2018 sappo jeegon yamde jabburi maslima chapande nay e joy usman nyaale buldo kabaruji do ganni kantati o gijandeto on kompitate wiide galleji kewdi gondi e doggude nokkuji mu en yaade menaka etina hama ko eggintabe saabi baati ja hakkunde ja leñ kanya torraji kewdi di terrorist e ngatta fewtude himbe wombe le on nokku Secrétaire général Oni Yey Mopti Antonio Guterres baddi e himbe ton hewbe be kaltidi halati dalaji gondi les régions o kanyi hono di kebinirte dabare majerende alternance 2018 holiti wiide wadan idi lewru juin natoru jangondu lamu o hokkabe yamirode wadde de majere gouverneur bamako o holiti wiide de dabare bamirama sabe etat dirigeance won wattu joni o ka fedde de holiti wiide weli e metti lamu o fuube gadan de majere yo di woni sembe kabaru jidi kikida ko bismillah modo hetade kabaru jidi fulfulde galleji kewdi eggi yaade ngendi menaka kanyele commentida hama les cercle en songo jonte kewde joni himbe de nokkuji hewbe gondi e doggude sabe rafinde nagu yaade lede nokkuji illa lewru fevrier yabeno du basiji hakkunde ja leñi kanye bonandaji di terrorist e ngatta fewtude civil en no eggintabe yaade lede nokkuji fa beedure den famu kede den Ousmane Dikko
Ele tongande ONG respond rapid mécanique nyande tati lewrume ana buri galleji temet tati gondadi ele tongande de ONG RRMO hokki tajral ido galleji ndogi batta wada watta basiji kewdi e masibaji nokku ko do dobe jeya akunde cercle ansongo e region menakao kreba enande hedi ton non yimbe egi yude ama lawlaw tagaran gabot tidembawen e agita di galleji ana jodi hedi tinhama zibig majibu fawarde etin fagat jottidi ila puddo lewru fevrier 2018 bedo eggube nokkuji mu'en ko buri hewde fu yo arabe leñi idrufan sidinaren nande yogaay du kolliti anabado galleji ujinere e temetati eggude se ngarti lingallure menakande e wi be yimbe nan hego mabbe yo koyde ngardi ko badato kiloji chapande jeegon yude ikakan warde lingallure menakande heddi ton onon hande kasindina kewdana bangal ko yimbe nawtorto lede nokkuje dobe jabba dun no wonde non ila tere jabbinde ONG NRC notike bedo nyongitibe wombe le community hamabe be kebi gureji daage tuddaaje faawarde siongaaji
kanan kobe menakando kitajaral eggugol be himbe wartele nokku mabbe o e wi mabbe nyaloma wawa timmude tawe wala eggube warde le don be kollitiwide be ngala don gon ngala ngure dum kana himbe mabbe pa boto dum be kedde ko mer menaka nanu ko jawi Maria Maiga do faccitang Ousmane Dikko
Siko wala e majjun yo gonga nyalande walande yimbe ngarta mi halanama e rewbe sukabe ngari yogabe dumbi yo worbe ndogi nokkuje basiji di tajral rubu ana heedi lefongol fu yimbe imike kodorde mu en be fu be ngarti menaka rewbe arabe burdabe e worbe fu ana mabbe yo gollabe ndogi yode nokkuje basiji di se ngarti menaka nyongitaade se gonga ka yo le galleji be goni rewbe arabe ana le galleji arabe Dawsakandu le chuudi dawsaka en yogabe chuudi kasana singondi e haybede gollidibe notatoobe kalanama kanon wala ko mbawmi wiide ele ko be balliri
Sakira fa be do don famo do mbay yewri di kabaruji fuddo helloji amen Facebook e Twitter fa ndo kondo ko woni hakkilaji moro do mbay noddude dowdi numeroji didi chapande jeddi jo chapande jeddi na sappe go chapande jeddi jo chapande jeddi na sappe didi Secrétaire général Nations Unies yeyi mopti wadde erngaji o waddi ton erngaji seeda Antonio Guterres baddi e balé kanyi etal kanyi letal mazor kawrintino golleji fedde G5 Sahel be kaltidi tidallaji gondi le o nokku be kollitidu hono be ngatta fa dabare mudun hebe kejaado amen gondo mopti Mamoudou Boukoum Hawri e o batu anni ko hebeni en do faccitan Ousmane Dikko
Nous avons proposé des
formes. Men kollitan dokal jawdi tajaradun fafabo gubangal daranade tayadu hebali tidallaji fu ko warata men kebali ko men jidi fu lay fabago jawdi G5 Sahel kanon men gadan ko men bawi ministre madu notorto G5 Sahel kaki e kabordo fu li kaddi bawde mun men gadan saga nagol mangol hedi nototobe adna yalla G5 Sahel ana heba jawdi e kaki di hasindini di fa gollano yidirini men dardan nototobe adna bedu ballere jawdi lefongol fa nawa fa hebana yirwira sabe do deejira wala fu yirwira wala
il n'y a pas de développement sans paix
talatare jabbine de basi sabi nokku kange wadi hakkude himbe bugu dalle e societe min komana SMA SMK e komin e rural yalankor de nokkuje gonde le cercle e ngukki anangon le cercle yamfulila mangal paden warbe haybud on nokku dokkado societe SMA ka himbe gennidi natondiri e mabbe don be memondiri be kolji wir himbe taton kedde hen sappo e nayo barmi barmube na bama sudu doktoro yamfulila kanyi wonga dabir sudu tuudi doktoro bamako governor sigasu yeyle on nokku fa wadna himbe heddibe du wonno gobe bugudu lenbe fa wadna be duwa wuji nenno yenno fa kasen du ndarta yalla tiida laaji gondi hakkunde mabbe di ana timma fedde noddiritende alternance 2018 holliti wide nenno yaldita e majerende ani wadde jangonde ani wadde fabbe jangonde nenno faysi laamu o fadde kebe wadde e de majere le communique goto governor bamako holliti wide kenya fadde kebe wadde de majere sabe etat d'urgence won wattu gonden joni o ummini be wadde de majere ne kolliti wide weli laamu o e metti dum fuube ngadande nyande fabbe jangodo wonno alangaraw joni o di won didi lewru juin du nenno be kolliti wide be ngadande majere wala fuku way falade dum kede ko cible darame ko wi amadou adam haydar do faccitan ousmane diko.
Nous considérons la décision
et que la menka gouvernement an wonde hollude baawde mudun yo toñange tan wondi e medara didi lewru jendu an heddi hendu nabali wada bamako lewnu sartrani min men gadaali e madaraaji masibaaji dum yakata fen kujinaaji temede kewde gadi no e madaraaji masibaaji gadaali hen ko saabi se gouvernement hada men batte wattu etat d'urgence o ila 2015 etat d'urgence ana wonno e hakke lamka yo gouvernement waddata masibaaji di ana waawi laataade won be chuudi ko men andali so joni be anni habde e madara cesindido mabogol jama nyande asore di le region hitan 2018 wat 8h an heddi hendu nabali gouvernement rondoto kala kutte punto de hem batte mamdo ania mo wadda e nugal sariya
constitutionnel ki la prise
njundi ana jogi vitamin sanne e wi andimbe kabaru nyamdu nguru ana mo isanne njundi ana mo isanne acce hakke e caldi bi adama dum woni ko be kolliti wiide nenno hollitinde wiide njundi wana njundi fu woni ko mo njundi jogaybe kolliti wiide sottobe kawrintinandu e kulleje godde ko wawi wittede dum ko woni anni ko kebe nimmi en do faccitan Ousmane Diko e mumin sendebu
ko nyaaki ndokkata ana horsi e bangal ngure jomri ana horsi heedi nyaamobe dum docteur jibril kulubari hore de region darani do kabaru ledde balebe wonko sefi e wi makko o nyaamete an jogi vitamine ngaji kewdi nafoji fasanne keddo nako sefi
te un produit
idu jogi nafakewdi yo beedude e nyamduuji idu nyaame idu bame hono safare dum bangal ngure idu jogi vitaminuuji kewdi idu wawi sawu nyawuji kewdi dum hono nyaw pidali dolli do cancer tempere ana yafina du wailta gola ko nyaabi
et puis ça va faciliter la digestion
c'est que ça no yo choto njumri lelum mango bamako do e wi makko non njumri yo sididi ndio sota sendi non yo lagi ne jota kedda nako sefi
dulbe bo mali kono ameko
njumri ana mo ine le lady mali kako hewi lagi ne iwata mi do sota dum e chodobe pammari kany mawdi idum de bidoji li nogay mo ina do e juude ana yo safare non ko mo ina e yita dum ana yo arabu en buri yinde biski e bombongaji ana mo inire e majju codo be dum sanne maroc e algeri iwa
sigaboro chamana
ele wabe hala ko jalbatu fona kanye njumri cheninde ana di senake du ana di senake ndi atan sikora na rente mudun to sotte do kana ngatana hakilo
tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sekira ben jandar ben kabaru nyaludi le region ngaji meden di abu banani tulaji mawdo goto giyaado banani le commune sanga warama talatar yabbinende wattu salli fanaji fa le ngese mudo e wi himbe ton onenno warbe warbe mo ngardi e moto ngaji nayi nenno ngadi o war hore ndoddi dilli yobbere sukabe an beedo wadde le laamu gurem e wi dogotor en sundu sundu ndun gendi be sukabe ko sabide be sukabe yobbere an nanga dum en sanne sabbe nafata bi tuudi dogotor faabe kolite hodumbe kani nyaamu ko wayi nafudebe ko kulliti wiide ley temedere fu nogay e njoyon heeder ana e mu ehle o nokku e wi konati kumunido sawrude sukabe suudu dogotoro burem o kabaru ana yembini sanne yimbe tabri chat le kumin tarkinta ana jogiti dallaji ndiyam gulli mabbe gondi le on nokobe kolliti wiide ndiyameje mubbe moya sanne pompe odu pompe mo ngaji be jogi dido be kolliti wiide di boni dubi kewdi joni e be darta e lamu o huntana do hore faabo be yalla ebe keba yiti dalla jogala yalla ebe keba pompe ngaji solaire wonno pompe ngaji di ndiyam mudu hebrete e nangi sakirabe do kadude di kabaruji ka kedde hedade hande yo alkamisaare no yewtere sukabe de ana wodi wassalam.